pe chukanga no yesu ye mwesigwa te chukanga no jasalango ye chakola jagamba ya chitukiriza jayogera chitukirira yesu ebintu bya mukama bizibu byoyagala se byakola ebintu bya mukama bizibu byoyagala nye se byakola ayagala tayagalekeka kulwange yasasula muwendo ayagala tayagalekeka kulwange yasasula mutango ayagala tayagalekeka yesu yangula musai mundekeze mutendenga mundekeze musinzenga mundekeze muwanenga mundekeze muyimuse 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 asonyiwa ayagala tasosola mu baana be era asonyiwa ayagala tasosola mu baana be era omwavu n'omugagga bagala kyekimu omugumba n'omuzadde bagala kyekimu omubbi n'omutema ayagala kyekimu omwenzi n'omuseza ayagala kyekimu ebintu bya mukama bizibu byoyagala si byakola ebintu bya mukama bizibu byoyagala nye si byakola ayagala tayagalekeka kulwange yasasula muwendo ayagala tayagalekeka kulwange yasasula mutango ayagala tayagalekeka yesu yangula musai mundekeze mutendenga mundekeze musinzenga mundekeze muwanenga mundekeze muyimuse 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 ebintu bya mukama bizibu nnyo gamba bizibu nnyo ebintu bya mukama bizibu nnyo bizibu nnyo ayagala tayagalekeka kulwange yasasula mutango ayagala tayagalekeka yesu yangula musai mundekeze mutendenga mundekeze musinzenga mundekeze muwanenga mundekeze muyimuse 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 muyimuse, muyimuse.